Westside Music.
EMP take over.
Take over.
Empire Music.
Let's go. Let's go. T-Clef aka Strike. Bonanza, Bonanza.
Mobi X.
EMP XYM. Collab in a Jawax President, Jawax Government, Kuna Mwikete. Ingeka chen lipa zuze handai. Baba neri weekend is handai. Rushetu mke kwa ten towni. Rupange kwa teni vima koini. Ingeka chen lipa zuze handai. Baba neri weekend is handai. Rushetu mke kwa ten towni. Ingelu na rupange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu. Nipange langa makoin mwadifu. Madifu, madifu. Nipangela kama coin madifu. Kaku sasa ni kabagi. Usikomo kiku nivona nishagi. Nizu ile ni hangover. Mavane li sande neru series is over. Kubeta piri ningeneke. Mulimu nifemata ni ipiri say. Kubeta piri niveleke. Kuliva na waka eki zampo ni wavoni se. Ani mutu ya tabela za mabloko. No wanda na qualifier malu saka ni maloko. Kamba mwasena nga mwaketo. I'm a rich nigga, bani ziva ni mampopo. Ingelu na za kulonda kikwa saidi. We also had a luzu wanga 05. Very humble every time we are fine. Lulitela weekend kona lukano waini. Aluna taba ni za mutu luna lwa pilisa. We also had a every time kwacha lwa kenisa. Twale kikutia kuluwisa. Waisu kikutia kulukwa nisa. Kina Jawax President, Jawax Government, kuna mwikende. Baba neri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Rupange kwa teni vima koini. Ingeka chen lipa zuze handai. Baba neri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Ingelu na rupange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu. Nipange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu.
Alona penel wiye fumana mwahaso. Alope uzi follow ashapa nisi tianso. Kwanu woy, wetu sisanga maso. Siluwezi kompeyani awele kama muso. Nifali kute yale kisa mastaff. No wanda nifito ni visa G-Cliff. Unalu natiawa ni mine vama rough west. Mina kienu mpila kuna hana za mabivu. Lupanga pene mwasitifu salipina. Usani wona maboto fokeli kena. Hakuna kumilala zeo zokatina. Tia kwa winning team wena utojoina. Masena ngaluma timu ya galamba. Zelu ziba felalu na nyaki kubomba. Felunwe lalu feza volume asilimba. Kutolu pangela lila tia wena lwa kutimba. Kele ninyo kwa viyangi uvabia litro. Nutuwa mambengo nge mutu ya bazi petro. King Jawax kwa na uteni fa control. Raikola macho ala kulivala za mafinro. Yes,
ingeka chen lipa zuze handai. Baba neri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Rupange kwa teni vima koini. Ingeka chen lipa zuze handai. Baba neri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Ingelu na rupange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu. Nipangelanga makoin mwadifu.
Let's go, let's go. My ex, on this one.
Yeah. Nipangelanga makoin mwadifu.
Luna kukombo kazilo noge. Mwadifu luchiringa ni mababy. We do hustle every day, it's a payday. Aiba wahana uza day day.
Let's go.
Luna alulo bala lulo la pene. We hustle kuli ya bupi ikwane. Mwadifu luna lupanga vimane. Bakwa ule amuta emu wode.
Let's go.
Kwanu luna luvelekela kwacha.
Kwacha.
Fochole ni bakwandu chole ba.
Wacha.
Mafuni alulu kisima chacha. Big time hustle no amacha.
Let's go.
Madifu lwa blow wa mirili. Walexa mafula famovili. Stack tujili jili.
Let's go.
Aulata wakutisa ni mirili. Senta kidifu. Vakuve hela lipina za chefu. Kushotile fela miliani gokofu. Kutaha mwateni wena winzi safe. Let's go.
Ingeka chen lipa zuze handai. Mavaneri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Rupange kwa teni vima koini. Ingeka chen lipa zuze handai. Mavaneri weekend is Sunday. Rushetu mke kwa ten towni. Ingelu na rupange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu. Nipange langa makoin mwadifu. Mwadifu, mwadifu. Nipange langa makoin mwadifu. Mubi X Wax Easy. I got you on this one.
Download it from westsidemusicblog.net.
Empire Music Production. Kina Jawax President, Jawax Government. Kuna muikete. Hey, yo, man, chiru bagla, I got you. Gizmo. My managers in the building. Hakuna Matata, let's go. Given Calvin Dama,
another G-Wax production.